alongside, I should be the queen.
Washanekoneshe mapenzi ile ya ukweli ya moyo awajiri baby oh ini kendire mituru chunya awajiri baby oh ini kendire minyanguya awajiri baby oh ini kendire mituru chunya
mapenzi yako itamu sana kwa hivyo naomba okuwe karibu tuishi pamoja kama kawaida kusaina watoto waniite daddy wakuita mami 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 sana kwa hivyo naomba okuwe karibu tuishi pamoja kama kawaida tusaina watoto waniite daddy wakuita mami 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 mami
penzi wangu tende pole pole washane koneshe mapenzi ile ya ukweli ya moyoni baby oh ili kendire minyanguya awajiri baby
Jegwe mchala wangete holi muti magu wange Mange wache na chuta mene ngade pari chutijo
Penzi wangu tende pole pole Washane koneshe mapenzi ile ya ukweli ya moyoni.